mutima nasigala kubulaba mu bifaananyi omutima guli wuwo nayo guleseko okumye kampani mukirabani musibe kunjegereza laabu nga tegwansibye sijja mutandimu ennaku n'okukaaba bebi bimponye sijokiza obugambo buli obuwoma tewagambako mu kusooka natunde wali wetwesanga tekyebuli kyakunswate n'otawa mukamwana owandula ebikawa labo ntadde mu kutyamba ebimama ngezaako basobola okutwebeera naye omutima emozi kunyomya zimu kati nga wetwalire sweet lovely memories kamile nemele sobola okutereera ona maziga magi genkukamira kati ezali swit zafuuka sad memories emisuwa gitambuza maziga gyalimu omusaayi baby wansonga za bucayi zino tezibimanyi zimegana balwanyi zikyusa n'olutambi wakuba wakubisa butideelu mu mutima nekuwa n'ovuula kitimati mu buzito obulumi bwalema bapimo pima kati mubongo waluka mu lujegele mutima nekuwa n'owanyisa bisepele ososonkolosika olinganga yozapene gweyalimaila ngezaako basobola okutwebeera naye omutima emozi kunyomya zimu kati nga wetwalire sweet lovely memories samile nemele sobola okutereera ona maziga magi genkukamira kati ezali swit zafuuka sad memories obulungimo nasigala kubulaba mu bifaananyi omutima guli wuwo nayo guleseko okumye kampani mukiraba ndi musibe kunjegereza laavu nga tegwansibye sijja mutandimu ennaku n'okukaaba bebi bimponye wakuba wakubisa butideelu mu mutima nekuwa n'ovuula kitimati mu buzito obulumi bwalema bapimo pima ngezaako basobola okutwebeera naye omutima emozi kunyomya zimu kati nawetwalire sweet lovely memories samile nemele sobola okutereera ezali swit zafuuka sad memories